Mamba on the beats.
I know what I'm on.
Bamba walai, yesu rifoni changanya tu waiwe. Vine nova chini china vivai, vitani gata pozi. Nikupe nini unione wa samani, nishaji sacrifice. You and I, till I die, we'll be fine. Unanijua na kujua niyo manata. Ile michezo ya kuzimata, kiniletea mimi sinabaya.
Inanitoka mimate mate, ukitingisha ilo wezele. Umeumbiga kimwili, oh my love, let's dance, dance.
Kiti lo 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 lo.
Nampa yote sio kidogo. Na tena livyo funja nekata na sio dodo. Tena wanataka tuachane situ kumbele watasoma logo. Chini ya mpela nimelipata dodo. Shepu nai, sura unai. Na vile ukigeukea kwenyuma seke sinai. Kama shepu nai, face unai. Na vile ukigeukea kwenyuma se. Unanchanganya. Gimi lolo, aniongeza manjonjo. Nazi mnogeshe kondondo, aksha mneno kidogo. Gimi lolo, aniongeza manjonjo. Nazi mnogeshe kondondo, aksha mneno kidogo.
Gimi lolo, 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 lolo.